Badman Mopa na Lady JD Commando Jagana Mukwano ah nakupenda sina mfano kwenye mabano penzi langu likiwemo
mapenzi yako fimbo umenichapa upendavyo kwenye mabano shika hamsini zako japo I miss you nini nitafanya kukutuliza baba mana nisha sama I miss you kuna vingine mefanya maisha ni mwangu sijawahi fanya ila kwako nilifanya
mie kuko chuma chakavu nisitiri wa ubavu sijiwezi ni mkavu I hope you know that I love you
apendi yangu no sababu kungezo chipsi kavu no tomato kavu kavu nimechoka yako mao
Vikombe kwenye kabati vinagonga na sembu sisi kukuacha sio rahisi
weko tila mkwezie sitaki nikukalie usije uniangukie baba fanya unirumie I'm happy to be alone nafurahi kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe I am stronger Commando Jide Stronger Commando Jide I am stronger Commando Jide Jabo I miss you Nini nitafanya Kukutuliza baba Mana nisha sama
But you know that I miss you too Nini nimefanya Nishinde pata msama Tumetoka mbali sana Yepuko chuma chakavu Nisitiri wa ubavu Sijiwezi ni mkavu I hope you know that I love you
Apendi yangu no sababu Kungeuza chipsi kavu No tomato kavu kavu
Listen to me baby baby I still see your shadow Moyo ni upo bado Let's go final, final, final I still see your shadow Moyo ni upo bado Let's go final, final, final
Yeah, but I'm a power, it's terrible love
It's classic on the please